the track, babe.
Baby ufuna undibona qho 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 baby uhlala ifona qho 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 funa uvi voice yam qho 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 funa uthetha nam qho 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 funa uba secankwam qho xa ifika senza ucantsi qho 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 hlohlobhe manzi umatrasi qho 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 hlohlobhe manzi umatrasi qho 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 kuzenza shy kodwa uyayithanda i-DDD kuzenza shy kodwa uyayilika i-DDD uzenza shy uyithatha ayifake ngokwakhe uzenza shy aphinde ayikhuphe ayifake uzenza shy kodwa uyayithanda i-DDD kuzenza shy kodwa uyayilika i-DDD uzenza shy uyithatha ayifake ngokwakhe uzenza shy axelele neejomi zakhe uthi uyithanda xa ndifaka abe stream love izancela umpha abantwana uthi uyithanda xa ndifaka abe stream love izancela umpha abantwana Dana, chin girl, nindi adura Bring your sister buye funa Dayazi yon funa Abe plasha klein bona Solo go klan tuli yon koba Dana banda kwanus bamba Nama di flame kwenda baba Kakati man nigga ni baba Baby ufuna undibona qho 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 baby uhlala ifona qho 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 funa uvi voice yam qho 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 funa uthetha nam qho 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 funa uba secankwam qho xa ifika senza ucantsi qho 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 hlohlobhe manzi umatrasi qho 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 hlohlobhe manzi umatrasi qho